Remember where you got it first. www.djericom.com.
Na Uganda mbanjululize ikyama buli omwadira matuga gasokole mu nvumbo. Sijja kukisaba olwadde obutumalawo nja tulirawo obulwadde mu bunookera eddagala muneetugamu ekkanzi omusango gw'eggyeeko. Okuva edda Uganda yaffe eno ng'efugirwa ku federo era nga tuli mu ddembe eyajja mu federo yamalawo eddembe. Abakama owa Bunyoro n'Entoro nga bakyafugani yalabedde mungi n'ekkambwe. Abazinga n'omugabe wa Ankole battabameka bamanya balumiriza obutemu. Muteesa yattabameka n'amawanga agaluwa mu Buganda ge yakijjanya agagobe. N'ebitundu ebirala ebya Uganda byonna mu nfuga eya federo nga biri mu ddembe. Kaakati bw'otunuulira Uganda okuva mu 1960 efuga ekyenyinyalwa. Sibalimba we wali ebbwa ataataganjulawo tajja kuvumula bwaliri. Abateesa mutunule nkaka banasumagira ku luno fenna n'atubendegera. Mazima unitary gavumenti zeza bannabyewanga batulugunya abantu. Mbuba obaagala kikoli obutulano obukejje n'ennyama abafumba wamu. Bwewamma buli kali mu muggwanga baakasimbamu oluseke era ne baakanyonyonta. Obwannanyini ku ttakano bibanja obwo baabuggyawo ku mateeka ge bassaawo. Mujjukire bebasawulize okuzisiba ku bibanja okubigobamu abantu. Weewuunya okugobwa mu kibanja kya mukadde wo nga n'amalaalo ge gali mmanju. Omunaku okugobwa mu kibanja ky'omwobadde gwe n'akayumbako okazimbulewo. Ebyo yunitaali byereeta ab'ebyobufuzi ababbi gye bettanira. Era n'amaka gafugirwa ku federo mu mayumba ku nsi yonna mukama gye yassaawo. Yadda abawakanya federo nga wakutte ku mukazi w'omulaba okubiikaana. Ani akkiriza mukazi wo okukugamba tusifunge kubanga muliraanwa yaŋŋaanye. Awo n'oweeka ng'omusambirawo. Mwatu w'otugattira maka ekintu ekitono ennyo naye amawanga ogagatta otya nga n'ekitira kiri maanyi ga mulema. Era nammwe abavoola eddiini mbasaba mubyerabire muve mu kuzannya. Katonda mu mwenenyeza ajja kubakuba ejjinja. Yadde mu nzikiriza z'eddiini bw'otokozesa federo nsiiga za ttaka na miti abantu bafa ne bagwawo. Oyinza okumenyawo olubaga bonna obalaza ekibuli mu muzigiti oguliyo ng'otulagidde basinze bumu ne battiriza bonna ne basinza bumu. Oba oyinza okuggalawo kibuli n'obalaza ennamirembe buli sande lwetuuka. Leero olagidde basinze bumu ne bakkiriza bonna ne basinza bumu. Njagala nnyo otukakase faaza lwaligatta mu sitafa ne Tereza ng'olagira mu bufumbo obutuukuvu obuliwo. Oba se ekyo tubuulire sheeka lwaliwo wa Temoteo ne Hadija ng'olagira mu bufumbo obutuukuvu obuliwo. Awo tewaba mirembe ng'olwejjinza kulwaniramu ng'olutabudde emirembe era n'abantu bakyayisa okusoma. So nno Katonda atusinza omu naye buli ddiini erinawo ennono yaayo. Olaba nnamirembe n'erubaga bamuliraano nnyo naye buli omu alina ekyama. Eyo federo gye twetaaga ng'ebyomunju bimanyibwa nnyini byo. Olw'obukulu bw'ensikirano n'obuwangwa mu Uganda ng'era bisaanye okukuuma ennyo. Minisitule y'obuwangwa teteekwa kukoma ku kuyimba n'amazina abyekolako n'emizannyo n'omupiira byekomako. Ete kwe la vili la nsikira no zama wanga muganda ngelezi kumanyo Mazime nsikira no no kutaka vintu vikuru nyote visana kuzanyisiwa Devivako kupangisa moto kano kutambuze mirambo nga jiveno jisne Abafira kuma wangi nyuzipangisiwa Kumfuba mutuse jazarwa Miraba muzike jazarwa Mwe kitwano kusikira fude jiri munono mchikaje mugwanga mwasibuka Kizibu nyo kusindika basobo kusikira barwenzururu muga sozi gabweri Ngoro usarebu na nyoka No mchigo kusikiro mchori na chivanja kesiki wancha wachori batiriza Kechibera weju chitewa na yonka Orabane gabungo kusumiko musike wanduga chivachi fechi sasa mazabandu Gwanga mtu mzezi fugane besomba Tegusa roko tisa bataka ya sarawu Okuja we sikira nonogu wangwa mu Uganda Uwepaka Uganda chichijo nonye Chizibu nyo kumatiza abandu Kubaburi kwangali nenono yario Chizibu nyo kumatiza abandu Kubaburi kwangali nepisazario Na mirembe na iru wakazi zobazi nyenya zigwe feturi nze wabuza wabokorela Mweziri kwa nazobara ambuza wakenyu Chiga sajo kukume vyogu wangwe vikono na seko watu vira ambuza wakenyu Oroba kutende kumanyo kukume nyo Ngembiri ziyo none kukunula Karaba fuza baziri mubarakawa Chichiche bali ya mutu gulire tuliwe Tunariwa Mutu gulire Tunariwa tunesonda Tunariwa chichiche bali ya Ezo zesikira nono buwangwa ministre viete kwa gulijo kukume nyo Nyuzi ya mozi kumabi mono nye Mazima buli kintu kunsiko nocha tondero kufetro yichikuma mudende Nze nchiraba nte kujao fetro kwe kuwakanya katonda no kutawli dende Katondo mutonzi wabyo na ye ya kozi sa fedro ama wanga ya gauramu Eni mine pisa ya gauramu Na ye chote chirovera ama wanga kukoraga na uroji mubi kuwe vietagwa Na yenga kubigwanga nebyalyo Ere ye fuge nungi Abama nyebio bufuzi Buna kwe vanyere de Mazime ye fuge ntufa Bakugumu bio bufuzi Jebagaro kurondora Na yebwe baugere vitufu Muda mkungora Urubu jogu vajute Sako murugu veno kutulira mazima Mwatulaba nesoro Usoro na zazi koze sa fedro Yezi kuma mutembi Abamba kanyaka mbabuzi munzirimu Ono yinzo kusiza kagavine mporogo mamuchisa kichimune zewa kamu Luachine mutsuwa za uramu Nsezi fujiwa kuyunitare ovanu njiru achimutyo kuzogi lako Atenga yifuga achimutanira Na mwe mtu ulira soze za unitari Nime tulaba kila mune Faba federal tutade wa Amerika Wa mureta yeji singa kuwa mkisinze nyo Chitofu Enfuga eye vitungu Yeyo kate hizo kureto kura kura na netembe mu Uganda Baba wiva magazi muulirize na mwe ulijo muwa magazi amachamu mne monona Constitution yinkaga mwumusavu ya kuraba wiva magazi wakuru veteunya Ngana maduguri manjiga batindidwa Ababa tuguri kwekaroba nyumodia Na hii Uganda ya tamangu kawantu na bafangivi ukakati museveni ya yambiru Daromu ya mamba viromu na fumaganye jikache baganda vivarugera Kati mchukumu kubo wama na ye mumu wama geza machamu tukabe mtu Tata Museveni, ababa mubagenderere, abataka mu Uganda banjireka birabira, bebamanyi bingi batukirire webuze, abakulu b'eddiini babuze bakuwa amazima, awatali Katonda byokola kutengejja, naffe abayimbi tata totunyoomerera, tuyita mu nnyimba betwogera bigenderere, okuyiira oluyimba nga luno lusengejje, malayika wa Mukama abeerawo yannyamba, tetuva tulanga ebiriwo n'ebijja tukikyawanga. Bwetwe mulugunya wabeerawo ensonga. Abawi b'amagezi muwulirize na bino mulyoke musengejje mu byange bye mbabuulirira. Mu nsi yonna mu abasakiriza mmwe mututtaka mbagambe sijja kwogera amazima. Okuva nkaaga mu ebiri okutuusa mu 85 be mwawaga tuyamba muki. So tewali mufuza atabayita ne yeebuuza bwe kuba kuwa bammwe b'enfunanga be nsooka gwako tulya mu lukwe gwe nsooka okuwa abaate ng'amagezi ge mu obulijjo mungalamiza. Kati tusalamu tusasire twali ennyimbe z'Abaganda bafunga amalaalo tebalina ekitali kya buwangwa abasika tubateerawo obuwangwa bwe mulaba ku nguudo n'obulale nkumu busaasaanye munyanja ne mu migga n'ebibira mulina amagezi amazaale mangi nnyo ku mugattaana goge mwasoma obusomi naye bwe musaba okuwa amagezi gono ne muwamma ntebijja mu bimusaawo obwo obuwanga bw'abafumu bwekuume bujja kwogera ng'abalamu kasita munaawa amagezi nga mukaaka n'emimiro bujja kuba kubira enduulu bulyoke buyogaane yenna gye busaasaanye nammwe mutuuke ku kibambulira leero musooke kulambula amagumba n'obuwanga bw'abantu mulabe bwe byetumye olwo muwa amagezi nga musimba ku nsonga leero mujuseeko amagezi muwe majja mukozesa amagezi gammwe muzuule yatta abantu abo weyayita jjatemule olwo muwa amagezi awo weyayita agaggalawo naye bwe mutaggalewo muli nkakasa bwe nnyimba anti buli alijja ng'ayitaawo embalaga mazima kabula katono Uganda okusanguka neggwawo ku mapu yaffe yaafirika muvuyo gwa byabufuzi n'enfuga enjinjirire nze bwe mbanda buli eggwanga lyange sijugumira nsambi nze sijemukanneeno nkozesa amagezi mazaale katonda ge yampa nze bwe ndabula n'abasoma mbazingiramu eyajjawo Fedro yamala w'eddembe. Abantu tukooye n'enfuga enjingirire mwe bayita okutubba n'okutuuza eddembe era abantu tukooye n'enfuga enjingirire mwe bayita okututta n'okuzikiriza ebyalo fe kye tuva twagala Fedro yayagala eby'obwereere agenda ttwe gy'azaalwa era ekyo kye kitwagaza Fedro oyayagala okutta tte kuba eri gy'asibuka sebadduka mbalayirira amazima Uganda watali Fedro tegenda kulongooka oli ne bw'alikozesa emmundu okuwaliriza abantu tebagenda kukkiriza mazima emmundu zaakola nnyo wano okutuuka kati k'ebijja mutwale maate twakkiriza era emmundu zaakola kinene okutukkirizisa ebijja mutwale maate twakkiriza Uganda n'efugwa banunuzaabo obulimba ng'ebibago bya bannaabwe mpaawo gye balongoosa nga mu nfuga emu eyo nabo mmwe battira abantu mazima ensi egula mirambo naffe twawaayo obulamu twattirwa ekyo mwakiraba twafiirira bituufu ebikyamu bye twagaana oyo alitubuuza bye twagala naffe bwe tulikakasa nti yajja kununula abantu bw'otubuuza bye twagala ebyaffe n'obikolerako gwe naffe tuba mu mirembe misa anti naawe obufuzi bukwanguyira olwo ne butunununa nga sukaali gwonuunye nga bwe kyali olubereberye bwe kiteeka okuba kati era bwe giribaane gyebujja amina
salo
webalimuganaye baba ebikyalimu kale baba.
Remember where you got it first. www.djericom.com.